أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أباليانغا أوليميكيزيكان تشيبمبيزو ndugu pasani moni wa chipembezo moni wa ntendere moni wa anthu akujanna abale anga olemekezeka chipembezo pamene mulungu akunena kuti wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada ndetode mizikiti yonse mwini wake ndi mulungu ndipo musampembeze popatikiza mulungu chinthu china chake Mutu wanga umene ndi yankhule lero ndi chikhulupiriro. Chikhulupiriro chimene timati al-iman. Tonse tikudziwa kuti chikhulupiriro ndi chinthu chimene chimakhala chachiwiri kubwera kwa munthu atakhala kale msilamu. Chikhulupiriro ndi chimene chimakhala cha nambala 2 munthu atakhala kale msilamu. Amanena anthu olemba kunena kuti walaisa kullu muslimin mu'minan walakin kullu mu'minin muslima Sinsilamu aliyense ndi wokhulupirira koma wokhulupirira aliyense ndi nsilamu Amanena choncho abale anga olemekezeka chipembezo zikufunika kwambiri kuti tikhale anthu Omuopa Mulungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumuopa Mulungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuti timuope Mulungu zimafunika kuti tikhale anthu okhulupirira. Kukhulupirira kumeneku ndi kukhulupirira kwenikweni kwa anthu amene amakhulupirira kwenikweni sichikhulupiriro chimene chimangokhala chapamwamba ayi koma kukhulupirira kwenikweni anthu amene amakhulupirira kwenikweni ndi acha amene chikhulupiriro chawo cha mumtima chimagwirizana ndi ntchito imene iwo amagwera chikhulupiriro chawo cha mumtima chimagwirizana ndi zoyankhula zawo zimene iwo amayankhula pakamwa pawo Amenewo ndi amene ali okhulupirira kwenikweni. Mwina nkutheka kuti ena tikamanena kuti chikhulupiriro athabe kukhala ndi mafunso awiri atatu. Kuti kodi okhulupirirawo ndi ndani? Mulungu Allah Subhanahu wa Ta'ala amanena mbuku lolemekezeka la Qur'an powanena anthu okhulupirira. Kunena kuti innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun mulungu allah subhanahu wa taala akuwanena anthu okhulupirira mbiri zawo mbiri za anthu okhulupirira mulungu akunena kuti innamal mu'minun ndithudi anthu okhulupirira alladhina ndi anthu idha dhukira allahu akakuchulidwa mulungu Allah subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum mitima yao imakhala yonjenjemera ya mantha wa idha tuliyat alaihim ayatu komanso mavesi a mulungu maaya a mulungu akawerengedwa kwa iwowo zadatum imanan mavesiwo masurawo maayawo amawaonjezera iwowo chikhulupiriro wa ala rabbihim yatawakkalun komanso kwa mulungu wawo amakhala akusamiriza kwambiri kwa mulungu pa zochitika chitika za tsiku lililonse la moyo wawo zimenezo ndi zimene mulungu allah subhanahu wa taala akunena kuwanena anthu amene ali wokhulupirira kwenikweni kumukhulupirira mulungu allah subhanahu wa taala anthu wokhulupirira amenewa ndi amene tikunenawo kuti ndi anthu amene ali ndi imani imani yabwino chifukwa tu pali anthu amene ama onesera ngati ndi imani kuvala kwao nthawi zina kuvala zilemba kumene kuvala mikanjo kumene yaifupi fupi kuonesa kuti ali ndi imani koma zochitika zawo sizimagwirizana ndi mmene amavalira nde kuliso anthu ena amene amaonesa zoyankhula zawo ngati ndi wokhulupirira ndithu kwambiri koma zimene zichitike zimene achite ndi zosagwirizana ndi anthu okhulupirira ndichifanike mulungu Allah subhanahu wa taala akunenetsa kuti anthu okhulupirira kwenikweni chifukwa choti chikhulupiriro chimakhala mu mtima mwa munthu sichimakhala pa zimene munthu amaonekera sichimakhala pa zimene munthu amayankhula koma chimakhala mu mtima mwa munthu ndi chifukwa chake zinthu zina zimene zingayankhulidwa ndi munthu kuoneka ngati kuti iye ndi wokhulupirira koma zochitika zake akachita ndi kukhala zotsempana ndi chikhulupiriro mumadziwa kuti amene ujayo amangozipangisa kuzipanga pretendi ngati iyeyo ndi wokhulupirira koma asali wokhulupirira mʼbale wanga wolemekezeka mchipembezo chikhulupiriro sichimakhala chifukwa cha zinthu mmene munthu amavalire ngati mmene ndanenera kuvala zinthu zoyenera kuti ukamuona ndikuona kuti amene ndi wokhulupirira ndithu chikhulupiriro sichimakhala choncho chikhulupiriro sichimakhala ngati munthu mmene amapangira kufuna kwake kuti ndine wokhulupirira sizimakhala choncho ayi komanso chikhulupiriro sichimakhala pa zinthu zimene iyeyo akuyankhula koma chikhulupiriro ndi chimene chimakhazikika mu mtima mwa munthu chimakhazikika mu mtima mwa munthu mtumiki sallallahu alaihi wasallama ananenesa mu hadisi yake yochuka yabwino ananena kuti attaqwa hahuna kumuopa mulungu komanso chikhulupiriro chimakhala apa akuti waishiru ila sadrihi mtumiki mmene amatimo chikhulupiriro chili apa amasonyeza pa mtima pake kuti chikhulupiriro chimakhala mu mtimamo mkatimo ndi mumene muli chikhulupiriro cha munthu wina aliyense mtima umenewa kuti ukangokhala kuti ndi woyera zindikirani kuti thupi la munthulo angakhale lili lakuda koma limenelo lili loyera choti mtimawo ndi woyera zindikirani kuti thupi limenelolo ngati patakhala kuti ndi lakuda thupi la munthu lonse limakhala lakuda angakhale litavekedwa zovala zoyera ala wahiya alqalbu zindikirani kuti umenewo ndendi mtima umene mumakhala mwa munthu mʼbale wanga wolemekezeka mchipembezo ndeno mtima umene ukakhala woyera ndeno kuti munthu ameneyo amakhala woyera zoyankhula zake zimakhala zoyera zochitika zake zimakhala zoyera zonse ma activities a iyeyo amakhala woyera chifukwa atu mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam nthawi imeneyo amene amanena za munthu msilamu ananena kuti almuslim msilamu ndi uja amene msilamu nzake sapeza mavuto chifukwa cha lilime lake kapena chifukwa cha mkono wake msilamu asapeze mavuto chifukwa cha lilime la iwe asapeze mavuto chifukwa cha mkono wa iwe kusonyeza kuti iwe ndi womenya anthu iwe ndi woyankhulira anthu zinthu zachabe zoyipa iwe ndi woyankhulayankhula zinthu za nzako zosakhala zabwino iwe khaya uli ku ofesi ndi wolembalemba makalata kuti anzako apeze mavuto ameneyo si msilamu ayi ameneyo si msilamu msilamu sizikufunika kuti nzako azikudandaula ndi zoyankhula zako chifukwa chikhalire nicho zoyankhula zimene ukuyankhulazo ukuyankhula chifukwa choti nzako ali pena pake m'malo mopanga jerasi iwe umayankhula ngati ndi wakutha kwambiri kupanga zinthu chikhalire nicho iweyo sunapange zinthu zooneka kwa anthu kuti uyu wapanga zakuti koma choti nzakoyo ali ndi zinthu zimene amapanga mwina nkutheka kuti ali ndi business imene amapanga ndeyi kuyenda bwino business ija iwe umayamba kuyankhula kuti zimene zijatu ali ndi njoka yokawa amene aja ali ndi zakuti zakuti Amena jama pantu. Amena jama panga zakuti. Zimene iwaya ulibe nasa umboni wina uli wonse. Ugu yankula. Kuma chikalire nicho. Ugungo yankula chifo choti. Chompangira jelasi nzako. Kumpangira kaduka nzako. Nimuzifukwa zina zaiwe. Iwe ndikumaa uza antu. Azikuona kati ugu yankula zoona. Kapenaso mkutega kuti nzako alindi udindo wina wake umene ali nawo ndeno akuchita za udindo wake uja ngati munthu ndindo mmaloti iwe umulemekeze iye uja ngati ndindo iwe si ndindo umulemekeze ukhale naye mwabwino umayambanso kumuyankhula zinthu kuti akupanga zakuti wowo akupanga zakuti zakuti zimene iweyo ulibe nazo umboni wina uli wonse chikhalire nicho zimene yokungo kai iweyo jera sichabe. Timaona antu ena anga kalata kala kutari mwina kunja kweni kweni kwa ziko kuyamba kuyankula za muntu wina wakuziko kuina. Kumine iyeyo ana atawako muzifu kwa zina kuwopa umpawi ndi kuyankula. Amene ujasaa kupanga bwino. Kodi iweyo bwanji sunari kwa mkuno. Bwanji sunari kupanga zimenezo. Chikalire ni chozimenezo nsezo ndi chifuwa cha jera sichabe. Kaduka kamene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala ana anena kuti nkofunikira kuti tizikhala tikuzitalikisa. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala ada anena kuti nkofunikira kuzitalikisa ndi zoipa za munthu wakaduka pamene akupanga kaduka. Kaduka kameneka kama kala kuono ngaziko antu osagulizana antu kupanga zinthu zina zosakhala zabwino chifukwa cha kaduka. Nde kaduka kama ononga kwambiri mtumikanane na kute ngati mmene umaonongera moto kuononga nkuni. Nkuni anga kale muzike zochuluka bwanji koma chifuwa cha moto muta zonse nkuni zijandikuta koma fulusa lake kumene lapita usaoneka. Choncho abale anga olemekezeka imani ndi chinthu chimene chakazikika mu mtima mwa munthu. Chikakazikika mu mtima mwa munthu chimagulizana ndi zochitika za munthu. Zochitika za munthu kwa ula aku kwagumira, kwa ula aku kwagumira sizingakhale munthu amene kuti ali ndi imani ayi. Abale anga chimenecho si chikhulupiriro ayi. Nkofunikira kwambiri chikhulupiriro chimene chili imani. Chikale chokhazikika mu mtima ndiye chivomerezedwe. Chikhulupiriro chimene chocho ndi zinchito zimene iwe ukugwira. Mbali wanga olemekezeka chipembezo. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akunena mu Qur'ani kunena kuti ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Inu antu amene mwakhulupirira ndi chifukwa chani mukupanga preach? Chifukwa chani mukulankhula zinthu zimene inu simukuchita? Mukulankhula bwanji zinthu zimene inu simukutha kuchizichita? Lima taquluna ma la taf'alun. Chifukwa chani mukuyankhula zimene inu simukuzichita? Kabra maktan inda Allahi antakulu ma la tafalun. Ndizodani idwa kwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kuti inu muziyankule zimene inuyo simu kuzichita. Mbale wanga ole mekezeka nchipembezo. Chikulubiriro cheni cheni. Chikulubiriro cheni cheni kuti muntu uyu ndi wakulubirira. Ndi kukulubirira kumene kumachokera muntima mwa muntu. Komanso ndi zimene muntu ama yankula. Zoyankula za muntu zimaziwika kuti uyu ndi wokhulupirira. Osati kungochita zinthu zosokoneza chifukwa choti iwe uli ndi makobiri, uli ndi udindo, uli ndi chani ndeno kumango asokoneza anthu ayi. Chisilamu palibe chisilamu chimene chingabwere kuti ndichanyuwani. Chisilamu chinabwera kalekale ndipo zimene zinabwerazo ndizomwezo ndithu. Ndeno chikulupiriro ndi chimene chili mu mtima mwa munthu, ndi chimene amayankhula munthu. Komanso chikulupiriro ndi chimene munthu ziwalo zake zimachita zosonyeza ndi kukhulupirira. Chikulupiriro munthu akuyenera kukhala ndi chisoni. Akhala ndi chisoni kandi mkazi wake, kandi ana ake, kandi anthu ena onse, munthu azikhala ndi chisoni. Chifukwa chikhulupiriro ndi mbali imodzi ya chikhalidwe cha munthu mmene munthu angakhalire pa dziko lapansi pano. Mbale wanga olemekezeka chipembezo. Chikhulupiriro ndi kugwira zinchito zimene Mulungu akuzifuna. Chikhulupiriro ndi kusiya zinchito zimene Mulungu anazilesa. Mulungu analamulira kuti anthu muzikhala anthu olemekezana wina ndi wina osati kulemekezana chifukwa choti wina ali ndi chuma wina alibe chuma osati kulemekezana chifukwa choti munthu ali ndi udindo ayi koma kulemekezana kumene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adanena adanena kuti laisa minna si munthu wa chisilamu malam yuwakiru alkabir munthu wa chichepere amene salemekeza munthu wankulu sali msilamu munthu amene ali wankulu sachitira chisoni munthu wa chichepere imeneyo ndiyo kuyankhula kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam wankulu azinchitira chisoni wa chichepere azimulemekeze wankulu ndiye angakhale patakhala zinthu za mtundu wanje tikuyenera kukhala anthu olemekezana pakachitidwe pa zinthu paliso anthu ena ndikagulu kena kamene amangopanga preach za kulemekezana akuti ikramu koma zochitikazo iwowo kulemekezana kumakhala kulibeko ayi mbale wanga wolemekezeka mchipembezo pa imani imene ndanena ija malinga ndi mmene mtumiki wathu watiphunzitsira akunena kuti imani imeneyi ili ndi nsichi zake zokwanira zisanu ndi imodzi choyambirira ndikumukhulupirira mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kuwakhulupirira angelo kukhulupirira mabuku kuwakhulupirira aneneri kukhulupirira sisiku la chiweruzo komanso ndikukhulupirira kuti ngati kuli zinthu zabwino ndi zoyipa zimachokera kwa mulungu Allah subhanahu wa ta'ala mbale wanga wolemekezeka mchipembezo umu ndi mmene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama adanenera mbale wolemekezeka mtumiki ananena kuti imani iliso ndi zinthu zina imani ili ndi nthambi zake koma pa imani imene iyo nthambi zimenezi nthambi yayitali kwambiri kapena yapamwamba kwambiri ndi mawu onena kuti la ilaha illallah palibe mulungu wompembeza muchoonadi kupatula iye mulungu Allah subhanahu wa ta'ala imeneyo ndi nthambi yapamwamba kwambiri yachikhulupiriro pamene nthambi imene ili pansi kwambiri ndi kuchosa zoyipa munjira mmene anthu amadusamo ukaona zoyipa ndi kuzichosa mmene anthu akudusamo imene ndi imani imene ili yotsika kwambiri koma mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapitiliza kuyankhula ndipo ananena kuti walhaya shobatu minal iman komanso manyazi ndi nthambi imodzi yachikhulupiriro manyazi ndi nthambi imodzi yachikhulupiriro kusonyeza kuti munthu uzikhala ndi manyazi chifukwa manyazi amapangisa kuti iwe usiye zinthu zoyipa kuzichita chifukwa chopangira manyazi anzako kapena mulungu kapena anthu ena uzikhala munthu ndi manyazi kuti kodi chimenechi ndikachita anzanga akamva ineyo azindiona wotani kodi zimenezi chifukwa munthu aliyense angakhala iweyo pamene ulipo mwina kapena ukutheka kuti uli ndi anzako amene woti utha kuwachitira manyazi ngati anzako ulibe wowachitira manyazi koma makolo ako uli nawo oti makolo amenewo mwina utha kuwachitira manyazi kapena azibale ako kumene alipo utha kuwachitira manyazi nde ngati ungakhale ndi manyazi zinthu zina zosakhala zabwino zimene anthu angakunene siungathe kuzichita choti ukhala ndi manyazi kuti anthu aja akamva azibale angaja azinzangaja angakhala zikazi yako kumene khaya ndiye munako utha kukhala ndi manyazi kuti asamve kuti ndachita chinthu chosakhala chabwino ndachita chinthu choyipa ngati chimenechi chifukwa cha zimenezo umazizimuka kuti iwe sukuchita zinthu zoyipa chifukwa cha manyazi ndipake mtumiki ananena kuti alhaya manyazinso shubatu minal iman ndi nthambi imodzi yachikhulupiriro mbale wanga wolemekezeka mchipembezo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ananenesanso za manyazi kunena kuti iza lam tastah ngati ulibe manyazi fasna mashita panga zimene ukufuna inde mbale wanga mtumiki wathu Muhammad ananena kuti mwina kapena iwe nkutheka ulibe anthu owachitira manyazi nkutheka ulibe abale ako owachitira manyazi nkutheka ulibe azikazi yako kapena zipongozi yako amene ungachitire manyazi ndezichita zimene ukufuna zimenezo ndi zimene timaziona nthawi zambiri anthu amachita zinthu ngati alibe achibale kuchita zinthu zoti aliyense azingonena kuti koma ujewo koma ujewo koma ujewo koma ujewo ngati kuti munthu ulibe munthu woti nkumchitira manyazi. Abale anga olemekezeka mchipembedzo, izi ndi zimene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akunena. Munthu amene amayankhula ndi lilime lake kuti iye ndi wokhulupirira, komanso iyeyo ndikumapangira umboni kuti palibe mulungu wina koma mulungu. Mtumiki ndi mthenga wa mulungu, ndikumapanga zinthu zina zimene zili zovomerezeka ndi ziwalo zake, komanso ali kupereka zaka, kusala, kupita ku haji ndi zinthu zina zimene zili zabwino. Koma kumachita kuti iyeyo zimene zozo akumazichita zonti angoonesera ku anthu, sikuti akuzikhulupirira mu mtima mwake amene yoyo zakupanga zinthu zoyenera. Komanso kumachita kuti iyeyo sakuzikhulupirira zinthuzo ndi mu mtima mwake, iyeyo amakhala ndi mbiri yoti ndi munafik, amakhala ndi mbiri yoti iyeyo ndi mthira kuwiri. Komanso umenewu umakhala unafiki waukulu kwambiri, unafiki umene umampangisa munthuyo kutuluka kumene, kutuluka munjira ya chipembezo. Iyeyu amakhala woyipa kwambiri kusiyana ndi kafiri. Mulungu akuyankhula mu surati al-Baqara kwambiri kunena kuti wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Pali anthu amene amayankhula kuti ndine wokhulupirira, ndine wokhulupirira kukhala ngati nyimbo, ife ndi aimani kwambiri kukhala ngati nyimbo, takhulupirira Mulungu, kumachita iyeyo sali munthu wokhulupirira. Mbale wanga wolemekezeka chipembezo, zonga ngati zimenezi ndi zimene zikupangisa nthawi zambiri kuti anthu tizikhala anthu osakhulupirika. Pali anthu ena amangonena zinthu koma kufika kunyumba kwawo sachita zinthu zoyenera akazi awo, ana awo, ena akwawowo, zimene akuyankhula iwowo ndi kumachita purichi kwa anthu sizikuchitika kwawo, kapena kuti anthu akwawo amayenda ndi mayendedwe a mtundu wina. Mbale wanga wolemekezeka mchipembezo, nkofunikira kwambiri kuti tikhale anthu odziwa zimene tikuyankhula, komanso opanga practice zimene tikuyankhula, osangotha kungoyankhula kokha basi, kumachita iweyo ukulephera kuti upange zimene ukuyankhulazo. Mbale wanga wolemekezeka mchipembezo, malingana ndi nthawi, chachikulu kwambiri ndi chonena kuti tikamanena kuti chikhulupiriro si msilamu aliyense ndi wokhulupirira, koma wokhulupirira aliyense ndi msilamu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.